Five now.
Hey, what a gun. Funny vipin, anana to die. Natesa bongo baga Kenya was born to shine. Tayale ini kasi ya kunyonga tie. Wapinza ni mko wapini wazike high. Hype and there's bigger cards, so kongea ongea. Nyakusa mwingi toka moshi baka mbea mbea. I'm the one man, I'm in never compare. Hii ni time ya mazishi, I don't play fair.
Aba yaga nipo kwenye lamani. Wakati wa vita unataka amani. Si kazi walitaka shinda na nami. Shuhuri ya wanaume wabura na kunani. Si ae.
Kuzika, ushafutika Saline malaika story ndo itabake flagi tushasimika utawala uni
tuna bang 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 bang
Zemneli ya msha asambaya Mazisha nafanyika tunokwaya Master na wamitegu mofaya Usitingishe meza ya wakubwa ni msala Juzu wangu uko juu, kichwa ni niko fu Moyo ni niko shu, sijuta fanya jefu I'm a chief worker, microphone doctor Takuja mtakwenda ila bado niko hapa
Zika
Wale wanotaka kutuficha
Tunawa
Zika
Waza wana jipya
Masia
Sisi do my master wenye future Tajua mjue ila mtaisoma picha
Zika, hey.